country hat music.
Mana dia? Boca. Boca doba. Yeah. Venye na wa view, angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagonga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitoka tisa. Namba ni jamo bado zaiba delisha. Labda mtando ni wangore na class juo tuliwai hii. Saina wazoza na S-class. Sima ka Tesla magot mindo shepherd. Show first day safari na jipeleka. S-class, S-class, S-class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Stranger Z strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S-class. Backbencher ndani ya S-class. Nilo zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Zamani kwenye wako kwa njikli. Roll kiji kwa model ya nanidiki. Neza jitangi neza busy. Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samani kwenye wako kwa njikli. Roll kiji kwa model ya nanidiki. Neza jitangi neza busy. Chase cash bila shortcut. But road kiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. S class. Kigonya mepitishi wa stima kabonda. Natumia kama Trojan kwa madem zao kwa vulia toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medi kuzoza long tank. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S class. Stima ka Tesla magot mindo shepherd. Show first day safari na jipeleka. S class, S class, S class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Stranger Z strictly na kwaga members. Backbencher ndani ya S class. Backbencher ndani ya S class. Ukizua tararuliwa rectum. Feature you a mom neza sikia mindio stepdad. This man kufanyia disinfectant. Ni mapep tank pepepepe beta. Na wapita uneza zani wakua in motion. Wekeza mbona na ke emotions. Nige kuwa the teacher mboka do bando moto. Anyway kayole pia ni Baltimore. Angle ni side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitoka tisa. Namba ni jamo bado zaiba delisha. Labda mtando ni wangore na class. Chuo tuliwa ii.